Sana kitongole chivunanyizako vigezo munda mugwanga Uganda, Uganda National Examination Board chadachi, chifurumize vya vudembibu uzo vya bayizi, avesumeli ya Bamule Primary School wali mu district ye Koboko, chino chidilido kuzule mpapula za bayizi bano, ezali za sigala kusomero, erali za sangibwa muyafisi yomukuru we somero, bwezutyo, nezikwasiwe kitongole chivigezo munda mugwanga Uganda, erani bagenda maso nokubanga babigolola, kusinzira kumwogezi we kitongole chino, Jennifer Kalule, ategeza zanti ya somero lino, afunye first grade ya DM wabula abayizi musambu bakoze era bayitide mu second grade ate abayizi 13 bayitira mu third grade abayizi musambu ne bayitira mu fourth grade abayizi banabo bavudeyo nga tabaina wonawe bagwa era nga banabaina okuddamo okutuula ebigezo by'ekibiina ekyo musambu omulundi omulala nkujjukiza nti abayizi bano asatu mbana balambirira ku ssomero lino erya Bamule Primary School wali mu disitulikiti ye Koboko ebigezo byakomezebwawo okuva eri mu kitongole ky'ebigezo munda mu ggwanga Uganda ebyeggwanga lyonna bakizuula nti abayizi bano ekigezo kyabwe ekya sayansi kyali tekitereddwa ku byali bivudde ebigezo nga kikakasa nti baali tebali ku olwo bonna tebaaliwo mukulu w'essomero yaddukira mu kitongole ky'ebigezo ne yeekubira enduulu ne batandika kekeleja okaka santi bazule mpapula za bayizi bano ekirungi zazuliddwa zigoloddwa era n'ebyavuddemo bimaze okubanga bifulumizibwa.